ɗo e garke on ɗon kettino habaru sukaɓe matorɗe studio kala goddanta on guettiri mone hokka on habaru o aissa maddede e mondi abdoul mouni fofmo abdoul
jamni wallake aissa habaruji ɗi e gaddanɗe hettinantoɓe en asoye o
nder habaruji ɗi anani min puɗɗira e dow sigilaji kokkol habaruji sukaɓe ummatore ko studio kalangu talata goho lewru juin waɗi duuɓi ɗiɗi nder yewtere pindinol meɗen min jeehay toon en maraɗo to min paye nanude gonga e gonga dow kaɓɓal gaɗagal caka janggoɓe ɗiɗo wonno haale dow réseau sociaux hano wakkati mumen kantirana on fijoji men ko coñinol ɓalli
aissa wonɓe no kettino habaruji studio kalangu ko sukaɓe ummatore ni sabi yamɓe barkaji meɗen ni hannde gam sigilaji kokkol habaruji ko studio kalangu ni talata goho lewru juin hitande duuɓi ujunaɗ ɗiɗi e lasso e goho waɗi duuɓi ɗiɗi miɗen jettaɓe du fa hannde ni harko darta filla hoolare maɓɓe nde ɓe kokkimin
non non banniraawo sukaɓe ummatore hewɓe ni kaali sanne dow majjum sey min kettino
vraiment mon avis par rapport
e jiiɗa an ko darta filla sigilaji sukaɓe ummatore ko studio kalangu ɗum fuudu habaruji sukaɓe ummatore no sigila non gonɗo no waɗa miɗen keɓa andal sanne no sigila non fa hande kokkomin habaruji dow gurdam bandiraɓe amin sukaɓe ummatore e ñeñuɓe du konda gam oɗon andi ɗo Niger miɗen godi ummatore ñeñuɓe amma ɓe andaka dey Allah e sigila mon ɓe andama hande sanne senin warti farto yewtere moɗo witende tous à la fadande no sigila non momin keɓata andi tidde kulle kewɗe kaloje dow gurdam sukaɓe ummatore
la vie de jeune
o sigila hunde lobbere noon no woodi nimɓe hewɓe wooduɓe sigilaji golle ko campaniji yiɗuɓe anda nimɓe e nimɓe anda ɗum e ndenne no wooɗi e wadde golleji ɗuɗɗi sukaɓe ummatore keɓa gollude
aissa talata goho lewru juin hitane duuɓi ujunaɗ ɗiɗi e lasso e goho ɗo ni nder leydi niger kappa kula reedu leydi niger ɗum fuɗɗi tewteru bep hano berve jande e kitaki gollal lycé issa beri ɗo enden ni nder huɓere ñame janggoɓe natuɓe tewteru du enden ni no kemɗiɗo e capanɗe joo e nayo en kettino ko hawa mamman waddene en ko firta e ɗengal fulfulde
ousmane kouri aboubacar hoorejo ƴeewol gaɗol hono bep lycé issa beri nder galle ñemeñ o wi fuu waɗino ha niri sewana temps no woodi tewtoɓe gollatiɓe keɓay garde law keɓay natude e wakkati on enda jonnon bep o enda filde muɗum fara bindi e fara gollal ngal waɗan ko watta balɗe sappo
nangude yamde jeetati tawam min puɗɗi gollal hawtade e ƴamɗe eto tewtere ko ɗemgal francire miɗo woodi fahande ƴamɗe dow jande gattol hiite lantarki kamɓe moƴƴinol climatiseur e gaɗol etol moƴƴinde nokkuje mi wodana waɗoɓe tewtere keme ɗiɗo e capanɗe joyi e nayi ko sukaɓe rewɓe sappo tawa nder mu
tewtol ngol ɗo ni tewtoɓɓe koye muɗum en beltake ɓe mbi no wawi latode kondan keɓtol ngol enda moƴƴa sanne yerno fande bassirou munkayla hasumi kañum shamsiya hammadou kano ɓe kolliri
min gaɗanama eto jande ko wiite matte ɗum e faransire wala jande eto komin ƴamaka sigila on fuu min kantidi e
mum
parce que tewtewru du waɗiri no woɗiri fuɗo fara jande faransire e matte ɗum hoyi ɗum tiiɗa sanne kay
beaucoup difficile
hawjiɓe tewtolngol e wonɓe no filoɓe fuu no belti e dow no kulle ɗen enɗan gaɗiri no woɗiri fuu ɓurde hono korawane ɗum enɗa
aissa batu ñalowma ittaɗo nder leyɗe duniyaru ni gam ndurwude ni ko watta himɓe acci jaɗɗe taba capanɗe tati e goho lewru men hitani fuu ɗum waɗete sembe haala batu hikka guudu kan woni waɗude anni accude jaɗɗe taba ɗe enda
non noon bannira hande duuɓi capanɗe tati manayi ni e ko nder ardagal fedde leyɗe duniyaru hawjine filla cellal himɓe durwogo e battu guno waɗe
aissa to enden ni fa hande har jaɗɗe taba ka enden ni jehen ciroserin to enden ni to sukaɓe ummatore hewɓe huɓere de enden ni no jara chicha nder mabɓe duni fa hande no tawa goɗɗo wiyeteɗo aicha amadou en kettino ceydaku makko
miɗo wawi hokku on fama wallay chicha min kay jadiraɓe an ni gatti kan jarɗe mum ko puɗɗumi miɗo yara ɗum ɗum watti kam miɗo ɗojjamiɗo tuuta non ni na komi wowti jarɗe mum to ko sakiti de ni mi yaray ɗum to fuu mi nanta belɗum hunde fuu wela kan de hana mi yaru ɗum ɗo nder wuuro tirosérine minen ɗuuɗi jaroɓe chicha
banniraawo jooni kuma wakkati yewtere pinndinol meeɗen noon to min payyahugo ton en maraaɗe nder janngirde lycée Dam Baskoore, woɓɓe no giya LDB to ɗum waɗi kaɓɓal caka janngooɓe ɗiɗo debbo imma gorko geƴƴiire wittiine.
Aissa, nder silma kaɓɓal dewgal maɓɓe galdu ni neɗɗo no hiya sukaaɓe ummatore ɗiɗo ɓe endanniiɓe dewgal mumen haɓɓaano gonndi he banndiraaɓe mumen no gaɗa batu dewgal ngal enda.
Non noon banniraawo, daliila majjum ni hawjiiɓe janngirde nde endan ɓe itti janngooɓe nayo Naana Basiira, Haruna Neeno e Faaru Kasum ɓe caka muɓen dewgal gal haɓɓa e banniraaɓe maɓɓe ɗiɗo naatuɓe yeeso dewgal ngal waɗa. Gam ɓeydaar sey min kettino ko bannimen lildo men Mouhamed Mamman ko ɗum firtiiɗen ngal fulfulde.
Filla kaalaatiika fillaama filittaama e dow réseau ji eɗum laatni himɓe maraadi heewɓe huunde ko waawata laataade. Ɗum darken darnde bonnugol innde lycée Dam Baskoore mo maraadi yerno Mahamman Seyfu lekkolijo janngo ton endan haaliri.
So gonga ko ɓe ngaɗi ɗum woɗay fey seeɗa nimɓe kuɗiiɓe njenniiɓe to yidde no waɗa kulle kewɗe amma waɗireede sembe sembe kam woni wona goonga. Min ɗowtanaaki ko ɓe ngaɗi ɗum.
Maralia Moussa le lycée on ni janngoto o wi huunde non ko hooƴa deka dow mbeɗu sanne sabu ɓe sukaaɓe kay toolo maɓɓe ni ɓe ngaɗi e fijirde maɓɓe.
Sana dewgal goonga no ɓe gaɗi nder toolo ɓe gaɗi ɗum keme nayi wi'aaɗe kokkama ceede kogal kando goɗɗo wonno toolo hokki ɗum saaro ni kay heɓi
chek Abou Sale mbaajoto noon o wi huunde bonande non yahde e fina tawa e aadaji meɗen l'école no janngina sukaaɓe kano woni biirdi suka wonana ni e juuɗe saarooɓe muɗum.
Saaro fuu yoofi suka mum no hiite dotto Allahu subahanahu wa taala jaango joomum haanana waɗande suka mum biirde lobbiri ko wona warde laato ɓiɗɗo keɓɓaaɗo bonno par ngurda nimɓe.
Ele kibaru cakitiiɗo wi'aama sukaaɓe nayo lekkoliiɓe waɗiɓe ngal ɗo dewgal ittanooma l'école on kano woni ɓe ngartiraama deyi ko heewi fuu miiliino ni ɓe jogore no e ndan ko wata ko tawi goɗɗo yaa yi o waɗum waɗa ɗum jaam.
Aissa jooni so naate nder fijooji coññol ɓalli.
Har ko darta fijooji coñinol ɓalli mena Niger no tawa nder séri yahude fijooji FIFA hannde aseɓe latti data Gambi ton Turki.
Aissa Abdourafa ni woni ardiɗo tokkoɓe ƴeewowa fijooji menaɓe endan ni sembinɗina fedde de endan ni he giiɗo mumen ni yahdu mena nder fijooji ɗi endan ni ko woɗi noon. So kettinoɗen ko wi ko firta e ɗengal fulfulde.
Ɗiɗum dari dow kulle kewɗe gam ɗum waɗan fedde nden waɗa cigilaaki lobbi harto lattol bal ko FIFA ɗum. Ɗum hokkam fa hannde sembe pelle lattol bal leydi ɗen e awol heɓude harto fonnode latol bal FIFA e ko leyɗe duniyaaru ɗum. Min piidan e Guine, Gambi, Togo saaji ɗin no mawni sanne gallatoɓe bal heyɓe min godi waroɓe ɓeydito e fedde nde heɓa ekkito on moƴƴintina ne ɓalla keɓanoka nder ko
ɓooyayɗe.
Kantane o habaruji amen ko sukaaɓe matoro mi yetti kettinaaki on kettimi men jon giɗi hettinaago habaruji o ñoɗo dowla e RTL tati ɗiɗi yimma joo o joɓata Boudou Ba Goto. Sey jaam.